Matotali luoza wa sheme kwanda mimbeta Linyando selitoni pakata nelipata kapato kona kuipataka Tualezeze ni nanifa, akina kimulimu ya nanifa yeah. Nintoti ya kutulukusha ni kutopulu swa kutinalo ya babusha Nemuona na tina mifola, ninyande zifaliza ziinge sola Washemi balusi ile kale kone likuti ya kupichuka miliko
Unababa
mumba nita mumba
wena na
Anisei Iso kwe wistito Matani mkulo tuko mbelaro kupeja
Hakuna zelufu mani Alupepiwe Hakuna zelufu mani
Tende lunani Kikulata kwa murimu Kambe siena Kambe aluna zonaze
Manyando Ni uri
wenirona
Manyando
Alumone
Kimoni fitire
na Naifi elitrile kimubie sabisa Nebe kuibuwa faa hiko ni kutavisa Katibane murimu utusaya itusa Makunyanda kachenu fakele ibalansa Tunamanyando alu utishize butuku Nerusa zibikuliru katovisu wabatu Ingeru danyama nyandoru waboni Hakuna wabalu pangile mwaikiru nabange Nelusiri kubata enyani ya enyani Zene nelusiri kubata kachenu lulifumani Naifi kele ilube la munolo Manyando kuru naseru wabone la matolo Yesa yesa
Sky Jesus
Kwa wanana
Alupepiwe, hakuna zelufu mani Alupepiwe, hakuna zelufu mani
Tende lunani, kikulata kwa murimu Kambe siena, kambe aluna zonaze
Manyando, ni uriwe niona Manyando, kimoni fitirena
It's a brand new one Sky G's on this one alongside KG We still join Namibona Original Ninjas Namibona for Eomani Eva Jafke B-Boy Sajefani Roma Boy Eriadia Cool Boy Gameboy Omuhulu Kutisani for Namibona Namibona AK-47 again
Records, baby.
Downloaded from WestsideMusicBlog.net.